geleceğe.
Geleceğe.
Nilije fanya mjanja, oganga ganga nikajiganga, bila ya kujua kwamba omi napoteza. Nilije fanya mjanja mi, nikajiganga, bila ya kujua kwamba mimi omi napoteza. Ulinipenda mimi, siku kwa mimi baby. Wala yeye, ona nina uzuni. Oh baby, why did I let you go? Oh baby, naomba urudi. Oh baby, naomba urudi. Urudi. Ona nabaki na nimekosa baby same, baka naimba wimbo mamba. Nimekosa baby same, oh kosta ilo baby. Maumivu nilo kuchoma, tararara tam tarara. Najuta o nilo yafanya. Ona kumboka Chris Martin alisema, you love her when you let her go walk. Ona romi nani yomba, mama, mama. Why did I let you go? Oh, baby, naomba urudi. Oh, baby, naomba urudi. Oh, baby, urudi. Ona nabaki na baby girl, I miss you.
Baby girl, I miss you.
Money, Baba.